twasobodde okufuna Buchanan ne tumujjako statement era n'abalala be twasobodde okujjako statement mwe muli mukyala we nangajja Claire Serena bangi gwe bamanyi nga Maama Ghetto tulina Asaba Isa ono yeeyita Commander Kaka ne munne gwe bayita Kabanda Abdu ono yeetwalanga owa security owa Buchanan. Bano mu statement yaabwe baalaze bulungi nnyo nti kituufu abeenyigirwa mu bikolwa eby'okukuba Rocky Giant ku nnaku lwa Baraza era ekyabaviirako ekyo ng'ennaku z'omwezi 26 Saturday eri balaga nti ono Rocky Giant yavaayo n'atiisatiisa okutemula abaana ba Buchanan kwe kutwalira amateeka mu ngalo. Kyo tekimala. Bwe kiba nti Jira Fred oba Rocky Giant yali yavaayo n'atiisatiisa abaana ba okutta abaana ba Buchanan, ogwo gubeera musango gwa kinnaggomola. Yali alina okukwata ekkubo n'agenda n'awaaba ne tumukwata n'alyoka atunnyonnyola ekyamuviirako okutiisatiisa obulamu obwa munnaabwe.